Suzana ngihleli nezizo Laika yani yasebenza kanzima Umzimba osebenzayo uphatha kamnandi
Angelus now.